Kaya Nobi, mwenye kandida du parti pour l'action civique et patriotique, aleye akala jeke mwenye alamsadona juen kalo okleta ani unkonantona. Ale kani la jayi, ayakano mwenye kunafondila yu ku olu wele akabara utabolo ani ahakilain mwenye jamana ni aleya soro abamara e chukumununa. Parti pour l'action civique et patriotique ni oye PACP oluka chebo ni oye nyankoro ye samako ale fleko ka jira ka fo bidoina wa femunye ben sabatili anka jamana konala oye wajibide kadaka yirwa otise kana chokosi de la ni bende mala sabati ode kama aleko
sans sabani masekate je démissionne parce que pour ko ndesera ni ndesera boy
Mwenye tungala takakwe, PACP oluka ni nchabo ni oye ye samake ayi idadon ofanala. Ayajira kafo mwenye kairejon, tungala takala u oluye bara u chamanke. Sabula, fin chamanbe no, ni tungala takala u tunte kaiyano abegela kosobe. Mwenye doktor sojowye, mwenye kalan sojowye, katase jibondoma, olunu unyona bele jele nye tungala takala u oluka barade. Ode kama, ni ale jamana nyema soro, alebi ijanto olula kosobe, ani kaseka chawda le yorola wala samunu ni olubeta ay wasira jugufe kaseka bara dale oluye obseka to inafo yano chukumna kuka baro kekanye kuka nafaire fanasoro ala aka korfo konala adasira munye ray kul halama yesamake ay leduta kay kawye munye teren ko fanala ni alekera jamana nyamai
kay kama de mali beka teren sira bi poli mali la hali nti sanklin dafanga jamana nyimbo yakono ni teresra mabwo malila uwa wankelente flate.
Yesama kebolobi, mwenye fanga akata kadi demise uma. Kadaka, mwenye maamunu ni uye jamana imara, samuga anikonyina ambaye kafo olu deselendo.
Depi 91 mwambi, nye mwa mwambi bela dele desera. Ou seko banape ou ils ont terminé, ils ont atteint leur limite. Paske bamana kane amba fo, konyina mwambi mina warage chokolo.
Aka program baro konana alisa munye ye samake demison muso katafra chikelaw amanyina ni shide ko munye ye samake afleko ko jira akani laselin senfe ni tunye obalmake isabachili alekalaseliye kabokai vewa afrika otola